666.
Ya Allah ya makan, ya Allah ya makan, ya Allah ya salam, ya Allah ya habib, ya Allah ya hayu, ya Allah ya mahabbata. Treni naondoka saa sita, mpaka sasa hujafika. Pasa mamito, all I needed was your love, all I needed was your time, all I needed was your love. Moyo mekufa ganzi, najiuliza wapi lipokosea na poliwa.
Sababu ya mapenzi wanio na maha.